komeza urambane n'abawe irya mugwiza ubu turagwiye neza yawe turayigwije nta kugwingerana gakonda gakonikeza ko witwaje kadukanguye mu mibyuko ubu twabyukanye bako twese na ya ntambwe igana urugwiro ubu twagwiriye tuyitera kutayitera ni uguterwa ni ugusonga ugasurusumba ugana mu cyiciro cy'uburetwa nta buretwa bw'igihe cyose vendi vendi yasize byinshi na nyina wundi ubu yabyaye dore uwahekwaga arigenza
uyu munsi ni umunsi rero udasanzwe kuri twebwe abanyarwanda n'inshuti z'abanyarwanda zidukunda kuko ni umunsi w'impuruza ya gakondo
impuruza rata nshuti y'u Rwanda dore gakondo irakongotse bwa bukungu barakukumbya abavantara bo ntibarazi imihigo yabo ni ugukwega rwose nta mihigo batera bo bikwirizaho imitungo nyiri gakondo agakoko kagashira shongera mu shati ibyiwe byose bakabimwaka akabona umwaku wa buri mwaka bakamuhora ibyo by'amahoro amahoro iwacu turayashaka idamanguje tugushaka
ndagira ngo mbabwire ngo nti ari umucikacumu ari umunyarwanda uwo ari we wese muri njye kuba ari umuntu ari umwana w'umunyarwanda
ibyo uvuze ni ukuri kutabeshya njyewe nawe butagerura twese twarokotse icumu umunyarwanda wari mu Rwanda akaba na n'uba agihumeka nuko rwose yarokotse we ni umucikacumu mu bandi urekuriya wabaga hanze utarabonye amaraso atemba none ikiswe iyo jenoside arakirisha ijoro n'umunsi impfubyi nyinshi ubwo n'abapfakazi baratotezwa buri munsi dore bafungiwe mu kazeru umunezero ahora ari zero none reba abavantaraho kudusanga baradusonga ntibadushima baradushiha nta mutuzo baradutanya bo bakaturiraho turira turira cyane bakaririmba abana babo bakajenyera n'akazi keza bakagahabwa abacu bagoswe n'intimbi igihe n'iki ngo tubaho
bafata umwanzuro wo kwisereza kuri za social media kuko babona ndi kubazunga ibyo byose nari nkibivugira mu mafete kubibaza aho nabikuye bibaza icyamaze ubwoba bafata umwanzuro wo kwisereza basereza kuri za social media babonye ntacyo bitwaye ntacyo bimbwiye bafata umwanzuro wo kuza kungura
mbega umwanzuro w'ubugwari mugura umwana w'umunyarwanda idamanga ijya mugwiza ngaze mu mwoze mu mutwe we ese ubwo mayige n'agaciro ubwo nangahe mu manyarwanda ubwo nangahe mu madorari mwamuhonga akareka impano yo kwitangira abanyarwanda ko mutanazi wamutumye ntijyuko nabonye uyu idamanga ijya mugwiza we ntasanzwe ni nayo mpamvu ubutumwa bwiwe buri mu mwuka w'uwiteka dore ubitandukanye ubwo rwose na ba bantu basebye imana ngo ko yatsinzwe mu rugano reka nziraje babona ibyayo ko ari imana ishobora byose bajya akanyapfu kuwiteka kubita
ako sinshobora gutuza ntabwo natuza abana b'abanyarwanda barengana ntibanyihanganire nyine ntakubitari narababaje ntabwo nari gutuza kuko narababwiye ntabwo nyiri damange umuryango wanjye ndamange w'igihugu cyose ndabizi nyine murakire ariko igihugu kirankeneye kandi hari n'imirimo data yanjye ikomeye cyane ntabwo ngire uwo muryango gusa ni uw'igihugu cyose kuki mudatekereza njyewe murabona mfite imyaka yo kwica murabona nanze kurera abana banjye si abana beza nari nkeneye kurera kuki mutumva kuki mudasohoka muri konoshwa by'ubwoba
dutsinda ubwoba niko gutsinda tuve mu mwambaro w'ubwoba dufate ijambo butijanwa no kwa jambo dusaba ijambo ryo kubohoka tunabohora igihugu cyafashweho ubugwate ndavuga u Rwanda igihugu cyacu nimuze rwose dufate ingamba kuko nge nsanga ari urugamba ejo tuzitwe ba rugamba uyoboye inganji waduha ikamba karame mwungeri mu ndatwa idamanga ijya mugwiza ngizina nkwisurira udasumbwa impamya kubanza uhamije intego nyiri ibiganza bigaba amariza ukaba umubyeyi uhorana akarusho rugori rweru utegeye u Rwanda uri icyuzuzo mu ngenzi uhorana icyeza mu mararungu dushize impumu kuko wavutse uko wavutse cyuhuzuzo
muhaguruke kuri itariki ya 16 kuri itariki ya 16 muhaguruke twese paka mu rugwiro
itariki y'imena rudasumbwa idamanga arayiduhaye 16 atarayitanze muri gashyantare tuyishyingure mu mateka yo kubohoka dore umurongo ni wa wundi ngo ni ukugendana n'urugwiro intumbero ari mu rugwiro ubona itugwiraho mu rugwiro utwitambika tumugwira kagwire mora kagwire mfura z'u Rwanda ngo cyo rambura mbagire mubyeyi damanga ukoza amateka kabirwa iteka iyo ngida teka itegeko teka ari guhiteka iteka uzandikwe mu mateka rwose
abanyarwanda bari mu mahanga nimuramuka mujinjiritse ntago muzarutahamo
nta kujenjekera gakonda babi mahanga birabareba idamanga arabahanura mureke kwiyitira bera murabira burabirazwi yego muzi cyo gifaransa même si je suis rwandais je préfère rester en France en parlant la langue française et voilà ma petite fille Françoise et tu dis dans une école française et mon fils François ne parle que le français yego wivugira uruzungu ariko tekereza gakondo burya mahanga dorarahanda Chogiru tabare so wakubyaye dore so wanyu na nyogosenge n'inshuti zose muri gakondo zo zirasumbirijwe tabara ni tabaza rya Yvonne yidamange tumube hafi rwose
Isuko abanyarwanda musetsa koko ubyo murebye mwebwe mubona iki gihugu kigira umuperezida kigira umuyobozi mubwenge bwanyu nako umuntu yapfuye kera yararangiye tuyobowe n'umurango umva turambiwe kuyoborwa n'umurango wa Paul Kagame
ye ariko ubundi kigani cyawe ese ari hehe uyu mugabo niba rwose agihumeka naze yubaha imvugo zawe maze rubanda tumukigera korera u Rwanda n'abanyarwanda reke guhembwa dakora rwose niba kandi ntegari ntazo cyangwa hari karabaye we yarafumbiye uwo munaba ababishinzwe niba birebe itegeko nshinga ribona umwanya asimburwa mu mucyukeye amashaka yose ahafata ijambo nanjye nziyamamaza rwose bityo rubanda ruhitemo uyobora u Rwanda n'abanyarwanda
gusa mboneho no kubasezera kuko nibwo nshobora kuba ngaragaye kuri channel hano kuri social media kuko ibyo barabinyeguje neza yuko ntagomba kongera kuvuga ngomba guceceka niba ntavuze niba nongeye kuvuga igikurikiye hari ukunyica
Ntudusezereho mubyeyi inshuti mu bacu turagukunda aho uri hose turi kumwe ihabe mu byago n'amakuba Ikindi rwose dore umugenga ugenga mwijuru we no munsi uyu buri munsi muri kumwe ni nawe kandi wagutumye uwo mushinga wo yagushinze utawushima ntacyo ashima shenge twebwe turawushima shima ushimirwe nyagushima turishimye ko wabishimye ho rubishima cyo nyagushima ko wabishimye turishimye